ahe vaka hina loyi yena mfundisi wa mina Joy the vocalist ni famba na yena mfana wa mina bounce killer la phaya adikatarini u busy wa mikisa kwala OR records
asilalenganga sino singwa
haleluya
sulava
xitwela kuswana
tlama xikwe
amen
asilalenganga sino singwane
amen
sulava xikwe sulava xikwe asilalenganga sino singwane sulava xikwe sulava xikwe asilalenganga sino singwane sulava xikwe sulava xikwe ai voya voya ri ai voya voya ri ai voya voya ri ai voya voya ri banga voma vai senha kasi voya voya ri banga voma vai senha kasi voya voya ri
kasi avavui lavanga hisiya ke
u
tshamela ku vula leswaku va ta vuya kambe a va vuyi. Xikwembu xanga twala vusiwana. Haleluya.